Maze, hii mwaka imekuwa mbaya tu sana.
Maze, sisi wasanii tunaumia. Hatuna do.
Unasema nyio read sheet shafutwa kazi.
Shazi funga zote. Sasa tutaelekea wapi?
Hata sisi pia hatuna kazi, hakuna makastama wa kubeba. Tumekaa tu kwa stage.
Kuna mwa nimebeba tu msee kazi hakuna hata mjengo yenyewe.
Maisha ni ngumu.
Sawa. Inaanza kuwa ngumu.
Taka ndiko msanii kaliroga mwaka.
2020.
Tukakute bana.
Kidogo
mimi nasema hata mimi niko hapo niko broke kama nyinyi. So hata mimi nimefungiwa nyumba naenda kukopa.
Nyumba wewe.
Sita sota na bado nimesota buno mare. Nilisema 2020 sitakopa na bado ninakopa buno mare. Ni kwako Mungu nakimbilia, nikumbuke nimesota ya kutosha. Lilis, lilis,
tajiri wangu.
Lilis, cash money, lilis.
Zangu.
Lilis, cash money, lilis.
Nataka pesa katika huduma yangu. Nahitaji pesa ya kusimamisha huduma Yesu.
Nilisema milango itafunguka. Kwa kweli milango ilifunguka. Nikawa famous kila mahali. Sina kakitu. Baraka nilizoomba dabo dabo. 2020 Mungu zitimize. Kashimani niliomba dabo dabo. Nangojea Mungu zililis. Lilis.
Nenda basa.
Lilis.
Ai.
Lilis. Kashimani lilis.
Kashimani.
Lilis.
Dola.
Lilis.
Ona euro.
Lilis.
Asi, nena leo maskini nye. Nenda mbesa Yesu.
Lilis, 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 utajiri wangu lilis. Lilis, 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 arusi yangu lilis. Lilis, 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 kazi yangu lilis. Achilia, kibali changu achilia.
Napokea sasa kwa jina la Yesu.
Kazi yangu,
I receive.
Nyumba yangu,
I receive.
Ngali yangu,
I receive.
Promotion yangu,
I receive.
Kibali changu,
I receive.
Pesa zangu,
I receive.
Watoto wangu,
I receive.
Alusi yangu,
I receive.
Loti yangu,
I receive.
Land yangu,
I receive.
Napokea sasa,
I receive.
Kwa jina la Yesu,
I receive.
I receive.
I receive.
Kwa jina la Yesu,
I receive.
I receive.
I receive.
Kwa jina la Yesu,
I receive.
Napokea,
I receive.
Kwa jina la Yesu,
I receive.
Nataka pesa zangu ziachiliwe. Hey, ai. Dola na euro, rand, pesa, note is on the dia, asi, uwi, pesa ninzio, utena sio, wambia ububu wana. Dia.
nice, nice.